Osasire ayi Katonda wange mu bulungi obw'okusaasira kwo, kubanga nnyonoonye mu maaso go era sisaanira kuyitibwa mwana wo. Njatula okwonna kwange kwonna mu maaso g'Ekitange, nga nsaba onsaasire olw'ekisa kyo, kubanga tojja kungoba mu maaso go.
Onjonde mogo ya mulongofu, unda undeme yange. Onzize mogo ya mulungi, nange mewa. Yonzi yako omoyo mo, tongo baori. Naye orechi swacho, onse meze joni. Onjonde mogo ya mulongofu, unda undeme.
Osasire ayi Katonda wange mbulungi bwo nemukisa kye kitenkanika, sangula ebibi byange. Njatula okwonoona kwange kwonna mu maaso go Kitange. Kyenva nsaba omukwano onsaasire nze nzize.
Okufumiikirizo kw'omutima gwange raba kubi Kitange. N'okulowooza okw'omutima gwange rabayo tekusaanira. Bwe nfuba ennyo kkola ekirungi ne binnema Kitange. Kyenva nzija mu maaso go onsaasire tongoba.
Ndowoozo mpola ekirungi ekibinga kiriko luti, ne mu buzaalirana bwange bwonna ekibi tekinfuga. Sirina kalungi konna konna akannegombesange. Kyenva nzija mu maaso go onsaasire tongoba.
Send the joy,
send the joy, stand.